Daka kume dami kese nduki nduki moshi cheche piga drift wako meshe funga mkanda ndo wendeshe huo mziki ndoka sheshe teza mnyama somu kweche hata sheli haili wese
wese kiliza wasafi the switch na real on Ray amiga yupo kati shinda gari let's get it on